msikilize binti anasemwa nini arifu. Sisi kwa mtindo ni ale ale, anakelegezaga si tunakasaga. Hauna juaga mjama mimi noma ujue, matemu anakaga arifu. Ero dogo janja in the building, hakunanga kakuslomoa. Msikize baba, msikize baba.
Mino hadi hee, bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule ijupa.
Nipikize,
hata sili kusuba, mina pele kaga ba.
Welcome ladies and gentlemen. Naitwa Madindo, hivi ni citizens. Na washukuru kitambo mpo na mimi, wala hamjanitupa, hamjanipiga chini. Ni swala zima karima, kanipo zima na vina, wajinga eto na pima. Hey! Wawa nasaka majina, mimi nasaka heshima, ndo maana kiburi sina. Hey! Si shangai hata ukinidisi ovyo, mi legendari wala haunipigi tobo. Wanakuja wanaondoka wananiacha, wanaongea uongo misiri ya wanasiasa. Wanachodai unasaka maslahi, mi I'm feel so high that's why na fly. Tabaki kung'ang'ana na waacha mbali, mtazidi kuzuba bado na change magari. Welcome ladies and gentlemen. Naitwa Madindo, hivi ni citizen right.
Welcome ladies and gentlemen. Alright, that's
right. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule ijupa.
Nipikize,
hata sili kuzuba, mina pele kaga ba. Wona pele kaga ba. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule ijupa.
Nipikize,
hata sili kuzuba, mina pele kaga ba. Wona pele kaga ba.
Yule mkulima alisema na mgeza, alitamba zamani miaka hii ajaweza. Anaumia kwa nini mwanzo alicheza, hawezi kosha nywele, ana uhaba wa fedha. Cheki nilivyo takata, kama ni rhymes tapata, ndo tule bata tabata. Simba jike kangatwa, na kama mkia kafyata, mshazi bata zidata. Watanzania wananita mini made, mefumwe upe na vutia kama Shade. Mr. Lava 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 kama Shaggy. Yes, napendeza kwenye stage. Uyu unisuka ndo alisema mini badirike. Watoto wadogo kwenye game ili wasinishike. Kauna poa, I'm the legendary. Alafu mini mkali ndana bicha makochari. Saibi manze sayirivyo kama obe. Miki kumbuka zamani satatu tembe. Maharamia hatari, yenu anapiga kabari, wanakola mpaka lozari. Welcome ladies and gentlemen. Nito madi, yase nishukuru sana. Nishukuru sana kukwa hali chaka yote. Thank you TikTok makuchari
follow back and get ready.
Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule ijupa.
Nipikize,
hata sili kuzuba, mina pele kaga ba. Wona pele kaga ba. Bado nazi nikupa, nakimbiza sokoni mpaka jule ijupa.
Nipikize,
hata sili kuzuba, mina pele kaga ba. Wona pele kaga ba.
Wona pele kaga ba. Wona pele kaga ba. Wanna pele kaga ba.
Let me tell you, nigga.
Wanna pele kaga ba.
Now how many niggas can do like this?
Wanna pele kaga ba. Hey, wanna pele kaga ba.
This president, nigga. Man, B. Nigga, what's
hey, yo.
Up?
Call me Fat Gio.
When you come to the hood, you can't tell me nothing, nigga. I know how to handle my business, nigga. You can't stop this, man. Strip top, man. We take to the top, nigga. We got y'all in the building, man. Nigga, what's up? Yeah.
Yo, now I'm a nigga can do like this. Nigga, you can't do this.